Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 ku rubuga rwa internet. Mutwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi. Ni Edirwe mubasuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Tuvuye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nanjye Edirwema. Tariki ya 4 y'ukwezi kwa 8 mu Rwanda ni umunsi w'amatora y'umukuru w'igihugu. Kugeza ubu abakandida babiri nibo bamaze kwemezwa by'agateganyo na komisiyo y'igihugu y'amatora. Abo ni Paul Kagame wa FPR Inkotanyi na Frank Habineza uyobora ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. Abandi barimo Diane Rwigara, Gilbert Mwenedata, Philippe Mpayimana na Fred Birafunda Sekikubo. Komisiyo y'amatora yavuze ko batujuje ibyangombwa bisaba byose. Abo bakandida bafite kugera tariki ya 6 z'ukwezi kwa 7 kuba bujuje ibibura muri dosiye yabo mbere y'uko komisiyo itangaza listi ntakuka y'abakandida. Mu kiganiro muri sanga cya none twatumiye abanyamakuru n'abahanga mu itangazamakuru mu rwego rwo kurebera hamwe uruhare rw'itangazamakuru mu myiteguro n'imigendekere myiza y'amatora. Ku murongo wa telefoni dufite Professor Christopher Kayumba, n'umwarimu w'itangazamakuru muri Kaminuza y'u Rwanda. Christopher Kayumba, ikaze mu kiganiro muri isanga.
Mwakoze cyane Edirwema kudutumira.
Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Robert Mugabe, ni umuyobozi w'ikinyamakuru Great Lakes Voice gikorera mu Rwanda. Bwana Mugabe, nawe ikaze cyane mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane Rwema, murakoze kunumira.
Dufite kandi Gonzague Muganwa, ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda. Bwana Muganwa, ikaze nawe mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane Edirwema.
Kuri telefoni kandi kuva mu gihugu cya Uganda dufite Kasim Kaira, ni umunyamakuru wa televiziyo Azamu yo muri Tanzania, akaba ashinzwe gukurikiranira hafi amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Bwana Kasim Kaira yanakoreye radio mpuzamahanga y'Abongereza BBC ndetse anakora televiziyo y'u Rwanda. Bwana Kasim Kaira, ikaze cyane mu kiganiro muri isanga, kandi nziko aho ngaho i Kampala urimo no gukurikirana amatora yo guharanira umwanya w'abadepite muri icyo gihugu, niko bimeze?
Yes, murakoze cyane. Nanjye ndabasuhuje abumviriza radio VOMS. Yes, turi mu matora hano, dutegereje ibyavuye mu gutora, rwari ugusubiramo amatora nyuma ya urukiko rwangiye gutorwa k'umudepite hano mu karere ka Kampala, ahitwa Kyadondo East. Aho rero dutegereje amajwi, ariko amajwi menshi arimo kugenda abarwa. Harimo umucuranzi uzwi cyane kabuhariwe Bobby Wine, ndabona arimo kugenda arya amajwi menshi cyane aho tugiye tubara, ariko ni ugutora ubwo dutegereje amajwi ya nyuma aho ari bube yabaruye.
Urakoze cyane Kasim Kayira, ikaze mwese muri iki kiganiro. Reka mpere kuri Professor Christopher Kayumba. Urwanda ruri mu myiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu. Uruhare rw'itangazamakuru ni ingenzi cyane mu migendekere myiza y'amatora, ndetse no gukangurira no kwigisha abanyagihugu kwitabira inzira ya demokrasi. Wowe nk'umwarimu w'itangazamakuru, niki abanyamakuru bakwiye kwitondera muri iki gihe cyo kwiyamamaza ndetse n'igihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe tariki ya kane z'ukwezi kwa munani, mu magambo make cyane?
Urakoze nibyo koko, uruhare rw'itangazamakuru rurakomeye muri iki gihe abanyarwanda barimo gutegura amatora y'umukuru w'igihugu. Muri make rero, uruhare rw'itangazamakuru narugabanyamo ibice bine. Igice cya mbere, ubu twakabaye buri gitangazamakuru cyakabaye cyarakoze za gahunda z'ukuntu bazakurikirana aya matora. Barashyizeho amabwiriza y'ukuntu abanyamakuru ibyo bazagenda bakurikiza, ndetse baramaze no kubwira buri munyamakuru ati wowe uzakurikirana uyu mukandida n'uwo uzakorana uyu mukandida. Icyo ni icya mbere bijyanye no kwitegura. Icya kabiri ni ukutabogama, kutabogama muri aya matora mu kwiyamamaza, batandukanya inkuru n'ibitekerezo by'abahanga by'abantu basanzwe. Icya gatatu ni ikijyanye no gusesengura gahunda z'abakandida, gusesengura ibyo abakandida bababwira, kutemerera umukandida kuvuga ko azakora ikintu bakabifata gusa n'ihame, ahubwo bakabanza bakamubaza bati wavuze ko uzakora iki ngiki, icyo kintu uzagikora ute, icyo kintu ni iki, amafaranga uzayakura he. Icya kane ni ukumenya ko itangazamakuru rikorera abanyarwanda, bakamenya ko iki gihe ari cyo gutuma abanyarwanda bamenya abakandida biyamamaza, abo bakandida ni bande, bafite ibihe bitekerezo, bafite porogaramu ziteye gute, hanyuma biremerere yuko bahabwa amabwiriza n'abakandida kukura biriziko rimwe rimwe umuntu yiyamamaza abanyapolitike bashaka kugira ngo abanyamakuru ibyo bakora. Abanyamakuru nibo bakabaye bafata iya mbere, bakamenya ibyo bashaka gutangaza n'uko babitangaza, kandi bagashyiramo ubushishozi no kugira ngo ntubabeshye bakamubeshuza bakavuga bati wavuze gutya, ariko ubushize wavuze gutya, wavuze ko wemera ibi ubu ngubu. Muri make rero,
urakoze
kandi binarimo kwerekana bikanakurikirana ibikorwa bya komisiyo y'amatora irabikora ite, kuko ari ibihugu iyo amatora nk'aya ngaya ategurwa mu bihugu bitandukanye, kuyobya abaturage, kuyobya isi, bavuga ibintu bitabaye, bakabaye banakurikirana umunsi ku wundi uko komisiyo ikora.
Christopher Kayumba, guma kuri telefoni, turaza kugaruka kuri ibyo bitekerezo byawe. Kasim Kayira, wumvishije ibyo mwarimu Kayumba avuze, n'umwarimu wigisha itangazamakuru, wakoreye ibitangazamakuru byinshi, wakurikiranye amatora mu bihugu bitandukanye. Iyo witegura kujya gukurikirana amatora mu gihugu runaka, ni ibiki by'ingenzi wowe nk'umunyamakuru ugomba kwitwararika cyangwa se kwitondera cyangwa se kwitegura?
Urakoze Edi, ndamwumvise Professor. Ngira ngo mu gihe ujya mu matora biterwa n'igihugu, buri gihugu kigira amateka yacyo atandukanye, ku buryo nanone ugomba kubyitondera ukamenya icyo gihugu, ukamenya amateka yacyo. Igihugu nk'u Rwanda cyagize ibibazo bya Jenoside, na nyuma yaho n'uburyo itangazamakuru hari byagize. Mu gihe ugiye gukurikira amatora nko mu Rwanda, ugomba kumenya amateka y'icyo gihugu, ukamenya noneho imyitwararike yawe ukurikije ayo mateka. ikindi cyakabiri njya mu gikomeye n'ukumenya nanone uburyo waba uko kenshi hari ukuntu ugenda ugategura kujya gukurikirana amatora utiteguye bwitewe nk'umuntu nk'umunyamakuru ugomba kujijuka ugomba kuba uzi byinshi bihuye nayo uretse ayo mateka y'iki gihugu ugomba kuba uzi ibijyanye n'ayo matora ubwayo muri uwo mwaka n'icyavuye hari amatora ushobora gusanga umukandida ari umwe rukumbi ugiye gukurikirana ayo matora sinzi ko wayita amatora ariko mu bihugu byagiye bibamo nk'abadictators benshi nk'imyaka ya ba Saddam Hussein washobora gusanga perezida aje akabona amajwi 99% ugasanga niyo wavuga tugiye gukurikirana amatora nanone uburyo uyakurikirana imbaraga zijyamo ntabwo byasa nk'igihe tuvuge nko mu matora yo muri Zambia cyangwa se aya matora aherutse ejo bundi hano muri Gambia aho perezida wari uriho yaje gutsindwa muri ayo matora ukurikije amatora nyine ureba amateka arimo n'ireme n'uburemere buri muri ayo matora ukaba ari ushingiye no mu rwego rwo kwitegura kumenya ibyo ukwiriye kumenya kuri icyo gihugu icya gatatu ugomba kwitondera imyitwarire y'abantu muri icyo gihugu ndavuga umuco kuko buri muco abantu ba buri gihugu bafite uko bateye bafite imiterere yabo bafite uburyo bumva ibintu icya kane ngomba kureba cyane imyambarire yawe ushobora kuvuga uti kuki byaba imyambarire ari ngombwa ubu narije hano kwijyana amatora navuze arimo gukomeza hano bigarura zimwe zigakomeza hano aho turi icyada Kasangati hafi ya Kampala uraza uje ushobora kubuze wambaye baji y'akazi iyo baji ikaba ifite irangi runaka ishobora kuba ryagushyira mu ishyaka runaka bigatuma abantu bakureba nkaho uje guhagarira iryo shyaka kandi waba uje uri nk'umunyamakuru ugomba kubyitondera rero ku buryo batakubonamo ikintu kijyanye n'ishyaka runaka cyangwa se umuntu kuba yakwitirira icya gatanu kugira ngo gikomeye cyane ni uburyo wowe nk'umunyamakuru ukora akazi kawe dukwiriye kuba nta ruhande tubogamiyeho muri uko kutabogama ntibivuze ko mu mutima ushobora kugira tuvuge ari mu gihugu ukomokamo ushobora kuba hari umukandida ushaka ibyo ni nacyo ni ibisanzwe ni kamere ya muntu ikitagomba kugaragara ni uko muri reportage zawe mu makuru ujya gutangaza bitagomba kugaragara yuko ufite urwo ruhande ubogamiye nk'umunyamakuru ugomba kuba impartial ugomba kuba nta ruhande ubogamiye ukagaragaza amakuru nk'uko ameze
Kasimukayira guma kuri telefoni dufite abantu benshi nk'uko wabyumvishije tugerageze gusaranganya umwanya neza reka noneho mbaze Gonzaga Muganwa uri umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda ibyo ari byo byose mukurikirana bya hafi uko itangazamakuru ryo mu Rwanda rikora ukurikije ibyo Kasim Kayira avuze umunyamakuru abakeneye mbere yuko ajya gukurikirana amatora nanone ukumva ibyo Christopher Kayumba umwarimu yavuze mwebwe mu Rwanda itangazamakuru ririteguye
urakoze cyane edi uriya gihe rusange itangazamakuru riteguye urwego rw'abanyamakuru bigenzura rurimo ruratunganya amabwiriza cyangwa amahame bavuga ko abanyamakuru bagomba gukurikiza igihe bakurikirana amatora kandi hashize n'iminsi kubera ko kuva komisiyo y'amatora yatangaza ko yemeye kwakira kandidatire hari abantu bamaze gutangaza yuko bari biyamamaze itangazamakuru yabakurikira cyane kandi ugereranyije bose bavuga ko babonye umwanya wo kugira ngo bagaragare mu itangazamakuru bavugwe yewe ni kwa komediye nabo babijemo itangazamakuru ribashyira ribatangaza ibyo bavuga hari ryo nyine rikeneye kugira ngo urumva ubuhanga n'ubuzobere ba Dr. Kayumba afite cyangwa Kasim Kayira abanyamakuru bose ntabwo barabugeraho ariko babyigira ahubwo babyumva bakanabyigira bakamenya yuko bagomba kutabogama bagomba kugira uburyo bitwara kandi dufite uburyo butandukanye turimo kubagezaho ariko muri rusange abanyamakuru bariteguye ariko hari ikintu cy'ingenzi tugomba kuvuga cyane cyane kireba amateka y'u Rwanda umunyamakuru ari matora cyane kimwe kijyanye n'imvugo z'abanyapolitiki kubera ko dufite ingero zitandukanye y'aho umunyapolitiki ashobora kuvuga amagambo byaba ngombwa umunyamakuru akabanza kuyasesengura ibyo atarayacisha ku murongo we w'igitangazamakuru akorera icyo ni ikintu cy'ingenzi abanyamakuru bo mu Rwanda bagomba
Gonzaga Muganwa dushobora kuba tumubuze kuri telefoni turongera tumushakishe. Ariko Robert Mugabe uri umuyobozi w'ikinyamakuru Great Lakes Voice gikorera mu Rwanda, nawe wumvishije ibyo bagenzi bawe bavuga, ukorera ikinyamakuru kigenga mu Rwanda, mwebwe mwiteguye gute gukurikirana aya matora?
Twebwe navuga yuko imyiteguro yatangiye kuva hakijya ahagaragara kalendari y'amatora uko gahunda za zigena itora ndetse n'uburyo itora rizakorwamo. Ubwo twariteguye ndetse na bamwe mu bakandida bagiye bagaragaza ko bashaka kuba abanyarwanda bagiye bashaka kugaragaza ko bashaka kuba bakandida cyangwa guhagarara ku mwanya wa perezida wa Repubulika, bumva bifitiye icyizere cyo kuba abakandida batangira kubitangaza. Twebwe nk'ibitangazamakuru twatangiye tubivuga tunabitangaza, yewe na wa wundi watekereza yuko w'abantu batekereza ko adakwiye guhabwa ijambo, nawe tumuha ijambo. Ikindi cya kabiri nk'icyo rwose yaravuze ni uko n'urwego rw'abanyamakuru rw'igenzura Rwanda Media Commission bamaze gushyiraho, bari barashyiraho guidelines zizagenga abanyamakuru mu gihe cy'amatora. Ariko nk'uko watangiye ubivuga, uruhare rw'itangazamakuru muri demokarasi ni uruhare ruba rukomeye, ariko ntabwo uruhare rw'abanyamakuru muri demokarasi rugaragara gusa ku munsi w'itora. Ni nayo mpamvu nk'ubu nubwo dutegereje abakandida bari bwemezwe na komisiyo y'amatora na kuka, bazaba bafite ibyumweru bibiri byonyine, niba nibeshye ibyumweru bibiri.
Dushobora kuba tumubuze Robert Mugabe, ariko nawe turongera tumuhamagare. Christopher Kayumba, nziko itegeko mu Rwanda riteganya ko itangazamakuru rya leta rigomba guha umwanya uhagije abakandida bose bahatanira imyanya runaka cyangwa se amashyaka runaka, icyo gihe ku itangazamakuru ryigenga ryo bigenda gute?
Ubusanzwe nk'uko wari ubivuze, itegeko rivuga yuko ibitangazamakuru bya leta bigomba guha umwanya ungana abakandida bemewe n'amategeko kwiyamamaza. Ariko niryo tegeko ndetse n'amabwiriza ubundi yahozeho ko yajyaga atangwa na Media High Council yanashishikarizaga ibitangazamakuru byigenga kugira ngo nabyo bigerageze gutanga umwanya ungana ku bakandida, kubera yuko nk'uko ubizi akazi k'abanyamakuru n'itangazamakuru ni ugutuma abanyarwanda bamenya biyamamaza ibitekerezo byabo, kugira ngo wa munsi nugera w'itariki ya kane z'ukwa munani batore umuntu koko bumvise bazi yuko azabakorera ibyo bifuza yuko byabakorerwa. N'itangazamakuru ryigenga, itangazamakuru ry'abantu bishyiriyeho bafiyeho amafaranga, naryo rifite izo nshingano nubwo bitandukana n'ibitangazamakuru bya leta, kuko ubundi ibitangazamakuru bya leta bibeshwaho n'amafaranga ya leta. Ni bimwe rero ni nka bya bindi twavuze kutabogama. Iyo utabogamye unagerageza, uzi ko rimwe ari n'ibwiriza rikomeye ku itangazamakuru, ugerageza guha mikoro uha ijambo abiyamamaza bose. Aho kanongera ibintu bitatu Kasim Kayire yanabivuze, ikintu kijyanye n'itegeko kugira ngo n'itangazamakuru ryigenga rimenye inshingano zaryo, rimenye na konteksi ikoreramo, ubundi abanyamakuru n'itangazamakuru bakabaye itegeko rigenga amatora barizi, itegeko rigenga itangazamakuru barizi, kandi n'iryo tegeko warubuze rivuga yuko abanyamakuru bagomba, itangazamakuru rigomba guha umwanya ungana, kugerageza guha umwanya ungana abakandida bakabikurikiza, bakanamenya n'amabwiriza. Hariho amahame y'itangazamakuru ya Rwanda Media Commission, nayo arimo ibyo bintu byo kutabogana, kutabogama, kuvuga ukuri, hanyuma binajyanye no kumenya amateka y'igihugu cy'u Rwanda, umuco w'igihugu cy'u Rwanda, n'impamvu amatora nk'aya ngaya ategurwa kugira ngo igihugu kiyoborwe neza kandi nta gihugu cyayoborwa neza abaturage batabigizemo uruhari abaturage batazi abashaka kubabera abayobozi nkibaza rero yuko kumenya amategeko ku banyamakuru ni ngombwa kumenya amabwiriza ni ngombwa kumenya amahame y'abanyamakuru n'itangazamakuru nabyo ni ngombwa binaganisha kutabogama.
Bwana Kasimu Kayira, ibi bijyanye n'itegeko itegeka ibitangazamakuru bya leta guha umwanya uhagije abakandida, ariko kubitangazamakuru bindi si ngombwa cyane kuko nta tegeko rihari kugira ngo babe bashyira mu bikorwa icyo cyifuzo cy'uko abakandida bose bahabwa umwanya ungana. Kandi tuzi ko kenshi na kenshi ibinyamakuru cyane cyane byigenga hari rimwe na rimwe biba biyoborwa n'abantu bafite imitekerereze runaka ishyigikiye politike runaka, icyo gihe ugasanga barimo baranasebya abakandida runaka. Icyo gihe iyo bije muri rya hame ryo kutabogama bigenda gute?
Ntabwo biterwa n'ikinyamakuru ubwacyo n'icyo kigamije, kuko nk'ahandi Buganda ntabwo urugero niho duherutse kuba turi mu matora cyangwa se no muri Kenya aho tugiye kujya mu matora amaze iminsi yayo gukurikirana imyiteguro yayo matora ubwayo. Igihe hari ibinyamakuru byigenga ibinyamakuru kandi afite kenshi ujya gusangasanga nk'ahandi Buganda biturwe n'abanyapolitike muri Kenya itangazamakuru nka televiziyo ya K24 urayizi ni ya Perezida Uhuru wajya kuri KTN ugasanga ni irimo baruto nabo bashyigikiye. Muri icyo gihe ujya gusanga ugasanga nk'igitangazamakuru uburyo cyitwararikamo muri icyo gihe biterwa n'imigambi bafite. Igihe bashaka ko yuko bakurikirwa n'abantu bose n'abaturage bose mu gihugu kugira ngo ndumva bihita biba inshingano yabo yuko batanga uwo mwanya. Ariko hari ikindi cya kabiri, yuko ibitangazamakuru byigenga biba bishingiye ku mafaranga. Igihe rero kampanye iba idafite amafaranga, tuvuga ubukandida runaka adafite amafaranga yo kuba yakwishyura kugira ngo abashe kubona umwanya kuri iyo televiziyo, nta kuntu bishoboka yuko bashobora kuba babikora. Kenshi rero ugasanga leta kubera ko ifite amikoro menshi cyangwa se ishyaka riri mu butegetsi riba rifite amikoro menshi, bishobora kwishyurira uwo mwanya bashaka kuri televiziyo cyangwa kuri radiyo cyangwa no mu binyamakuru, ugasanga barabibonye. Ibyo niyo ntabwo ari bishyashya, ngira ngo barabibonye no muri Amerika muri aya matora aherutse yazanye Perezida Donald Trump kuba Perezida wa Amerika. Ubushobozi buba buri muri ibyo, ko ahenshi baba bashaka amafaranga. Igihe cy'amatora niwo mwanya w'ibi binyamakuru byigenga nabyo kubona agafaranga bakwinjiza. Uburyo rero babibona ni uko babona amafaranga menshi akomotse mu bakandida cyangwa muri ayo mashyaka. Biragorana no kugira ngo utange uwo mwanya uhagije. Icyo wakora ni mu gihe cy'amakuru, mu gihe cyo gukora amakuru ubwayo nk'amakuru ushobora kuba watanga umwanya uhagije ku buryo buri mukandida yabona umwanya muri ayo makuru. Ariko ikidashoboka rero niko wavuga ngo mu biganiro byose ugiye gukora kuri iyo televiziyo cyangwa kuri radiyo cyangwa mu kinyamakuru yaba angana kuri bose, kuko bakandida bose nubwo baba bitwa ko bangana mu by'ukuri ujya gusangasanga batangana, batangana mu mikoro, baba batangana mu bantu bakurura, kuko hari umuntu ujya ahantu akabahuruje abantu benshi, ntiwamugereranya n'umuntu ujya ahantu ugasanga hari umukandida hari umuntu umwe wese.
Urakoze.
Kubera izo mpamvu ujya gusanga bitoroshye kugira ngo ujye gufata ikinyamakuru cyigenga uri wagishyira kuri uwo murongo yuko nacyo cyakurikiza uko kuri.
Muganwa, uwo murongo wo kutabogama abanyamakuru muhagarariye ubona bawitwaramo gute, cyane cyane dushingiye ku byo Kasimu avuze? Rimwe na rimwe nk'ishyaka riri ku butegetsi riba rifite amafaranga menshi, rishobora kugura za publicite mu bitangazamakuru byinshi cyane, ku maradiyo, ku mateleviziyo, ugasanga barumvikana cyane kurusha abo bahanganye badafite ubushobozi nk'ubwo bafite.
Icyo kibazo ahubwo ikintu cya mbere nk'umunyamakuru nabanga kuvuga ni uko mu Rwanda kubera ko amatora yacu atarimo guhatana gukomeye nk'ibihugu byo muri Kenya n'ahandi, twebwe nk'abanyamakuru bigenga bikorera turahomba cyane kubera ko igihe usanga uruhande rumwe arirwo rufite ingufu abandi bose nta n'amafaranga bafite. Bigaragara yuko n'urwo ruhande rufite amafaranga nta n'ubushake bwinshi cyane bafite bwo kwamamaza ibikorwa byabo no gutanga amakuru menshi, ugasanga igitangazamakuru ugamije gucuruza bitunguka cyane nk'uko ryakageze mu matora ubusanzwe,
kuko baba bizeye intsinzi.
Baba bizeye intsinzi ku buryo batanga publicite gakeya cyane ku itangazamakuru aba atari kibi kibi.
cyakabiri ni kijyanye na no gutanga umwanya ungana urebye mu matari ya 2010 araho wasanaga itangazamakuru yatangaga umwanya itangazamakuru ya leta gatanga umwanya ugasanga abakandida bamwe atafite abantu bahaje yakohereza umwanya nanawukoresha n'ikinyamakuru cyatangaga amapaji urugero nk'imvaho banatubwiye yuko batangaga ku banyamakuru bandi bakabwira ngo hari espace birozana ibitekerezo byawe akabigwa bakora raporo bakambwira ngo itangazamakuru na yarababwamye umukandida umwe ryamahaye umwanya urutundi ariko akenshi bigakomoka ku bushobozi bukeya bw'abakandida ubwabo itangazamakuru n'ubu ngubu hari aho mu biganiro bimwe na bimwe usanga umukandida atafite abantu bahaje yo kumuhagararira kugira ngo batange ibitekerezo basanga ari na wenyine muri timu ye ariko hari n'ingero zigaragara nyine tumaze kubona ariko ni gakeya cyane ubona kuko hari ibitangazamakuru bibogamiye ahantu runaka ariko ntabwo ari cyane akenshi kugeza ubu ngubu itangazamakuru rirageza gutanga umwanya ku bakandida ngira ngo ndubage komisiyo y'amatora imaze kwemeza abakandida ndakuka bazahabwa umwanya uhagije ahubwo niba bazawukoresha icyo ni ikindi kibazo.
Robert Mugabe, abo bakandida bazabona umwanya uhagije mu kinyamakuru cya
mumbabarira mu kinyamakuru cyanjye nta mukandida n'umwe uhejwe kandi umwanya urahari kuko nta bandi bantu dukorera kandi dukorera abanyarwanda buri mukandida kugira ngo atange imirongo ye ni inshingano ze kandi ni n'inshingano zacu kugira ngo tubimenyeshe abanyarwanda bashaka guhagararira ariko nanone ikibazo Gonza yavuzeho n'ikibazo kimwe cy'ingenzi cy'ubushobozi bw'abakandida. Icya mbere, ubushobozi bw'abakandida ntibugaragarira mu kutagira amafaranga gusa, bugaragarira no mu gihe cyo gukoresha ayo mafaranga mu buryo byabagirira akamaro. Ugasanga umukandida n'ubusanzwe ntabwo afite n'umuvugizi, niba umutumiye mu kiganiro agomba kujya gukora kampeyini ahantu runaka, bafite ibyumweru bibiri gusa. Ugasanga nanone ntabwo afite uburyo yakwicamo ibice kandi ata yenda nayo mafaranga yafite, ariko ari ikibazo cyo gusa cyo kubona ko nyine we nk'umukandida ntabwo afite timu ihagije imwe yakwa ishobora kubwira ibitangazamakuru ideologi yabyo n'ibyo bahagarariye na manifesto. Ugasanga we ahugiye mu byo gushaka amajwi y'abaturage, itangazamakuru cyane naryitayeho. Kubera iki? Ikintu cy'ingenzi cyane ndagira ngo byamfasha muri iki kiganiro kitabaye ikiganiro kiri superficial kinyura hejuru gusa ibibazo. Ikibazo cya mbere cyakagaragaye ko nuko nk'uko amatora yahandi aba ameze, ntabwo ayacu ariko ameze, si uko ibihugu byo yenda bitandukanye mu mateka nk'uko Kasimi yabivuze, ahubwo uburyo bw'urubuga rutuma abantu bashobora guhatana mu buryo hagaragara yuko hari abantu mu by'ukuri bahatana. Ariko hari ubwo usanga mu by'ukuri nko mu Rwanda ubona ndaguha urugero rw'2010 mu 2010 nari za Gisenyi na Ruhengeri, sinzi niba unyumva.
Ndakumva
ariko mu Gisenyi haje umukandida wa PL na PSD, umukandida wa FPL yahageze afite abahanzi, afite amabisi azana n'abaturage, harimo n'abaturage bagiye baturuka impande zose bagenda bicara no kuva muri buri tugari n'imirenge ndetse n'uturere tugize iyo ntara. Ariko nanone ukabona hariho indege izamuka n'idarapo rya FPL, umukandida wa PSD yajya kuza akaza ubona agendana na kwasiteri imwe ebyiri n'abantu baza baririmba gusa indirimbo zabo, ariko wa FPL yazanye n'abahanzi bakomeye. N'ikindi ibi bitangazamakuru tuvuga nabyo tureke ubushobozi yenda butandukanye bwa kampanye by'abakandida n'ibitangazamakuru ubwabyo, ibitangazamakuru ubwabyo byakagombye kugaragaza imbaraga uburyo abakandida babikeneye, byakagombye kuba bifite ubushobozi, ubwo bushobozi bwo gutuma bigaragara. Ariko yureba ibitangazamakuru byinshi bishyigikiye cyangwa bifitwe mu buryo buziguye n'ubundi butaziguye n'umukandida wa FPL n'ishyaka ryo ku butegetsi.
Ariko ibyo nibyo Kasimu yavugaga, nubwo ibyo bitangazamakuru bishobora kuba bishyigikiye cyangwa se bifite aho bahurira n'ishyaka riri ku butegetsi, ntago bigomba gukuraho amahame y'itangazamakuru gukurikirana inkuru aho gukurikirana umuntu kuko mufite aho muhuri.
Yego, ariko izo nkuru bari bukurikirane baragikurikira kubera ko kugira ngo ukurikirane inkuru ntabwo ari umuhango gusa wo kuvuga ngo tuvuge urugero ngo Green Party nayo tuyihaye ijambo iravuze oya, ugomba kureba turashaka nkuru kandi muri iteye ite. Hariho inkuru ushobora kuzana yego yenda ukayizanamo makabya nkuru cyangwa se inkuru ukayizana idahereza avantage urimo kuyivugaho, ahubwo urimo kumudikampeyininga. Aba ari igihe gikomeye kandi aba ari igihe gisaba ubunararibonye, aba ari igihe gisaba ubumenyi. Ntabwo ari buri munyamakuru wese muri iki gihe cy'amatora wahaguruka kugira ngo avuge inkuru ku mukandida ari yagitangira atazi n'uburyo za kampeyini ziko, atazi amategeko yitora, atazi amategeko y'itangazamakuru, atazi amabwiriza, atazi n'amahame agenga uwo mwuga mu by'ukuri. Biba bisaba yuko abantu bose bahabwa umwanya, umwanya ungana kandi mu by'ukuri bakabazwa mu buryo bungana.
Urakoze
rufatika ubushize kuri televiziyo y'igihugu bahamagaye abakandida bahagarariye amashyaka amwe yari amaze gutangaza yuko cyane cyane president APR bamaze kugaragaza ko bashyigikiye umukandida wa FPR, bahamagara na Green Party muri FPR, bahamagara umuyobozi wayo wa perezida wayo haza undi muntu w'umurwanashyaka wabo ukomeye abariwe bakorana ibiganiro. Ibyo ngibyo bivugiye iki? Bivugiye yuko abakandida bamwe uburyo bakirwa, uburyo babazwa mu bitangazamakuru n'uburyo baza bitabira icyo kiganiro, ibyo bintu ni ibintu bikomeye mu gihe cya kampeyini. Ibinyamakuru byo biriteguye byatangiye no guhereza abantu ijambo, byatangiye no yewe n'abagaragaje bose ubushake byatangiye kubahereza ijambo.
Urakoze cyane Robert Mugabe, guma Robert
muri ibyo by'umweru biri byo kwiyamamaza.
Robert Mugabe, guma kuri telefoni. Christopher Kayumba, ibyo bibazo bya Robert Mugabe wagira icyo bivugaho? Ese ni gute itangazamakuru rikwiye kuva muri ibyo bibazo cyangwa se izo mpungenge Mugabe agaragaza rigakora umwuga aho kugira ngo rise nkaho hari abo rishyigikiye cyangwa se riherekeje?
Urakoze Edi, nibaza yuko ibyo Robert Mugabe avuze birimo ibintu nka bitatu. Icya mbere, katubanze tureke no gukabirizwa cyane itangazamakuru, ahubwo turebe impande zombi. Itangazamakuru rifite uruhare rwaryo ariko n'abakandida bafite responsabilite, inshingano. Bagomba gushaka itangazamakuru, bagashaka abanyamakuru, bakagira gahunda n'indi uzavugana n'iki gitangazamakuru, n'indi uzagihamagara tuzakibwira iki. Aba iyo ngiyo umuntu ushaka kwiyamamaza ku mwanya wa perezida ubundi yakabaye ari umuntu ufite gahunda zihamye, harimo na gahunda zo gushaka itangazamakuru n'icyo azaribwira. Tureke kubishyira ku itangazamakuru cyangwa rigomba gutanga umwanya ingana. Ntabwo ari ku itangazamakuru rikora. Itangazamakuru rishingira ku byo ritekereza yuko bikomeye, ari byo rigomba gushingiraho, binaganisha kuri bya itangazamakuru byatangiye kubera ko bishaka amafaranga cyangwa byatangiye kubera ko bishaka kwamamaza ijambo ry'Imana. Cya kabiri,
Christopher Kayumba, icyo ushaka kuvuga ni uko nk'uko abanyamakuru basabwa gutanga umwanya ungana kuri buri mukandida, n'abakandida bakwiye gutanga umwanya ungana ku banyamakuru igihe babifuje?
Niko nshaka kubivuga, kubera ko uyo umwanya ungana ntabwo bivuze ngo abakandida biyicaye ngo n'itangazamakuru bizabashakira, kubera ko itegeko ribivuga. Ntabwo ariko itangazamakuru rikora, umuntu ushaka uyu mwanya agomba kugira gahunda agashaka itangazamakuru. Cya kabiri nakubwiraga ni ikibazo kijyanye na planning. Ibitangazamakuru bigomba kugira gahunda muri iki gihe, bikavuga biti wa munyamakuru we uzajya kwa Green Party, wowe uzareba umukandida wa FPR. Hanyuma kandi izo gahunda zinaganisha icyerekezo kirekire, ku buryo niba itangazamakuru rishaka gukora amafaranga ubundi itangazamakuru riyakura mu itangazamakuru ryiza. Itangazamakuru ryiza, nubwo haba hari umukandida utazwi rimushatse,
ikagira na interview nawe ikamubaza ibibazo bifatika iganisha ku bibazo abaturage bibaza icyo gitangazamakuru gishobora kugira abayoboke abantu bagikurikirana kandi bikabazanira amafaranga. Icya gatatu ni ikibazo ni ikintu kijyanye n'ubundi ubundi mu buzima busanzwe abantu barareshya, n'iryo itegeko riravuga ngo abantu barareshya ngo njye imbere y'amategeko meze nkayegirwemba rwema yewe imbere y'amategeko meze nkagonzaga mugama turareshya, ariko se mu busanzwe abantu barabeshya. Ntabwo bareshya, abantu batandukanywa n'ibindi bintu, bashobora gutandukanywa na gahunda, bagatandukanywa n'ibintu bagezeho bakoze mbere y'uko bajya kwiyamamaza, bashobora gutandukanywa n'ibitekerezo. Ibitekerezo ntabwo bireshya, hari ibisumba ibindi. Ibi bintu rero byo kuvuga ngo hari ishyaka riri ku butegetsi, nibyo. Ni nk'uko nanjye ubungubu ndi muri kaminuza nigisha, ntabwo meze yenda n'umuntu utigisha. Iyo rero uwiyamamaza kuri uriya mwanya atabanje kumenya intege ze ingufu afite ngo yige abanze akore analize yabo bahanganye, nibwo usanga batangiye kwitana ba mwana. Njyewe nkibaza rero itangazamakuru icyo rigomba gukora ahubwo ni no kugaragariza ubwo busumbane, nibande muri ubwo busumbane batanga ibitekerezo bishobora kuganisha Abanyarwanda aho bashaka kugana. Aho kuvuga ngo abiyamaze ntabwo bareshya, no mu buzima busanzwe mu baturage basanzwe abaturage ntabwo bareshya, kandi ku isi yabo niko bimeze.
Christopher Kayumba guma kuri telefoni. Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Dufite kandi n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bifuza kugira icyo babaza abatumire bacu. Rurangwa, wiriwe neza?
Wiriwe.
Uri hehe?
Igitarama imuhanga mu mujyi.
Ikibazo cyawe mu masegonda make cyane.
Yewe nta kibazo mfite, kwa rukumva neza kandi nzi ko hano bimeze neza, nta kibazo kirimo.
Urakoze cyane Rurangwa aho ngaho imuhanga mu gihugu cy'u Rwanda. Kasim Kayira, bamwe muri aba banyamakuru dufite kuri telefoni bagaragaje zimwe mu ntege nke itangazamakuru rishobora kuba rifite mu bijyanye no gukurikirana hafi amatora. Wakoreye zimwe muri televiziyo na radio bikomeye cyane ku isi, iyo urebye intege nke n'ubushobozi buke, hari ingaruka bishobora kugira ku buryo umunyamakuru akwiye gukora akazi ke mu gihe cy'amatora?
Nibyo cyane bibaho cyane, ko nko uyu munsi nakubwira ko niriwe mu makuru abiri, nazindutse njya mu mujyi wa Masimbi, ni ibirometero hafi 200 kuva hano Kampala, ariko nabashije kugaruka kandi kongera kuza gukurikirana amatora. Igihe atari ubushobozi ibyo ngibyo byaba bigoranye cyane, bivuze yuko igihe hari amikoro makeya binaniza umunyamakuru kubasha kugera ku nshingano ze, kubera ko atabasha kubikora kubera ayo mikoro makeya. Ariko rero hari n'amikoro yandi ajyanye uretse n'iby'amafaranga, hari amikoro noneho ajyanye n'ubushobozi bw'amashuri cyangwa se ubuzobere mu kazi. Abanyamakuru benshi nk'ubu ngubu dufite ikibazo cya social media, umuntu ntabwo ashobora kukirengagiza mu bintu byose tuzaba by'amakuru ajyanye n'ubu ngubu. Hafi buri muturage ubu ngubu yabaye umunyamakuru, ahari kubera abantu kugira smartphone, agira atya agafata amafoto agahita ayapublishinga, agatangira kohereza iminota mike y'agakiripu kafashwa ahantu ukabona kamaze gukwirakwira ahantu hose. Kubera ko noneho haburamo umunyamakuru kugira ngo abashe gushyira mu gaciro ayo mafoto, kubasha kuyasimurira uriya muntu uyareba kugira ngo ayumve uburyo bukwiriye, ushobora gusanga ibyo byonyine nabyo ubwabyo bibaye ikibazo. Buri muntu muri iyi minsi yumvise ko ashobora kuba umunyamakuru, bikaba bibaye ikibazo cy'imbogamizi gikomeye cyane. Hano i Bugando hari amaradiyo ageze kuri 200 FM stations 200. Ubu urumva ni ibintu birenze urugero, ni ibintu birenze kwemera. Amaradiyo menshi ugasanga arakorera ahantu hadasobanutse, buri muntu hakaba hari ipiganwa cyangwa se competition ikomeye cyane, buri muntu ashaka agire inkuru abona
quality y'itangazamakuru gasanga hari ukuntu ihapfiriye hari ukuntu ihagwiriye kubera ko umuntu ajya no kwangaza abantu ajya guhakaza abantu batabizobereyemo badafite ubushobozi icyo ashaka ari imibare kugira ngo abashe kubona abantu yahemba make abashe kuba bafite
kandi ibyo bikagira n'isura bigateza isura mbi ku bandi banyamakuru b'umwuga babizobereyemo babifitiye ubushobozi
neza cyane kuko ubwo bita bivuga umunyamakuru yazaga akora inkuru idafite akamaro idasobanutse naho wagiye mu guhahamuka cyangwa kwihutira guhubukira amakuru ntashishoze ngo abashe kumenya ingaruka n'amakuru ubwayo agiye gutangaza yagira urumva ikibazo bishobora kuba byatera ni nayo mpamvu ujya gusanga bihugu bimwe nko muri Kenya nka Kenya ni igihugu giteye imbere cyane ariko ibihumbi bibiri na karindwi ibihumbi bibiri n'umunani igihe habaga akaduruva gashingiye ku moko itangazamakuru ryaje kubigiramo uruhare kuko hari abanyamakuru bitwaga ko abantu babumva ariko gufata comedian agahinduka umunyamakuru ntabwo bihuye ni nayo mpamvu igihe bije mu gihe cy'amatora abantu bagomba kwigengesera cyane bafate abanyamakuru banonosoye basobanutse babanje no gutegurwa hariho n'amahugurwa nka komisiyo y'amatora y'igihugu ikwiriye gushakisha uburyo hashyirwaho amatora yihutirwa byibuze iminsi itatu iminsi ine abanyamakuru ubwabo babanze basobanukirwe ibijyanye n'amategeko tuvuge nk'ibintu bijyanye na kampanye bashobora kuvuga bati imbere y'uko amatora aba iminsi ibiri kampanye zigomba guhagarara noneho hakabamo umunsi umwe wo kuruhuka mbere y'uko amatora aba ibintu byose bijyanye na kampanye bigomba guhagarara kuri iyo minsi ibiri mbere y'uko amatora ubwayo aba ugasanga umunyamakuru araje afashe campaign poster araje nawe ayishyize mu makuru agiye gukora hari ibintu biteye ikibazo kandi bishingiye no kuri ikibazo cyo kwitwa ko twabonye ubwigenge buhagije amaradiyo akaza menshi amateleviziyo akaza menshi tugatakaza agaciro k'ubunyamakuru nk'umwuga
Kasimu Kayira kuri iyo ngingo uvuze yo kubahiriza igihe cyo kwiyamamaza mu gihe cy'amatora ndibuka ko mu matora aheruka mu gihugu cy'Ubufaransa nawe urabizi ubwo hasohokaga za mpapuro z'ibanga zashakaga gusebya Macron icyo gihe ibinyamakuru byo mu Bufaransa byaravuze ngo aya makuru yasohotse twageze mu gihe cyo gufunga kampanye ntacyo dushobora kubiyavugaho
cyane urumva ko ni urugero rwiza ariko narwo noneho urumva ruje kugaragara ariko hari presa kuko nk'abanyamakuru dufite iyo presa ya social media nifuza ko no mu bagenzi banjye batumirwa abandi bagira icyo babivugaho dufite presa ya social media kuko aho uvuga uti ngenda cyashishoza wa wundi utari n'umunyamakuru wagiye hanze agafata agakiripu kagakwirakwiza agahita akajya noneho kuri za website zitandukanye ajya n'imbuga nkoranyambaga ugasanga abantu batangiye kugira icyo bagenda bavuga kuri ibyo bintu mu gihe wowe witwa ko ari itangazamakuru rishishoza utari wabigeraho ugasanga rero bibaye ngombwa yuko nawe ugira icyo wishyiraho mbere y'uko unashishoza iyo ni puresha dufite nk'abanyamakuru tugomba kwigengesera cyane tugasigaza ubwo bushishozi byibuze umuntu ureba amakuru ayarebe ubwo bushishozi amafoto nayabonye ariko se ni ibiki byihishe inyuma y'ayo mafoto ndumva arirwo ruhare itangazamakuru rigomba kugira cyane cyane no mu bihe by'amatora hari n'ikibazo kindi yagiye ngo narangirizaho ikibazo kijyanye no gutangaza ibiva mu matora mbere y'uko bitangazwa na komisiyo y'igihugu y'amatora ibihugu byinshi bigiye bigira amategeko bavuga bati abitangazamakuru ntibajye gutangaza ibyavuye mu matora mbere y'uko komisiyo itangaza igihe utangiye gutangaza ko kenshi nko mu matora yabaye mu mijyi akenshi usanga ari impande zitavuga rumwe na leta ziba ziganjemo ugasanga baratangaje mbere y'igihe igihe batangaje rero ukumva za percentages kujanisha kuva kugiye hejuru cyane ku ruhande ubwo batavuga rumwe na leta abava mu giturage ariho naho hatuye abaturage benshi batangira amajwi yabo kuza bakavuga ati amajwi yibwe yageze gutya na gutya bigatuma bizana imvururu so nko ku banyamakuru tugomba kugira uburyo bw'ubushishozi wajya no gutangaza ibyo ukavuga uti ibi ni iby'agateganyo irya nyuma bigomba kuva muri komisiyo y'igihugu y'amatora ibyo ngibyo byarafasha kugira ngo abanyamakuru twirinde kugwa mu gatego kuko kugaragara nk'aho ari aho bugamye
urakoze cyane Kasim Kayira reka dufate Ildefonsi mu masegonda make cyane Ildefonsi wiriwe uri he
ni Kigali nanjye mu Rwanda
ikibazo cyawe masegonda make cyane
usage ni nko kunganira no kuntu mbona abanyamakuru mu Rwanda muri ino minsi nubwo twumva uburyo Robert yabisobanuye rwose na Kayira uburyo twumva uko itangazamakuru akabaye ryitwara n'ubundi tubona ko batangiye kudutatira ntabwo bazabikora uko tubyiteze impamvu rero Ni bisi shize harabagerageje nyine kujyana ama kandidatire yabo nubwo wenda bamwe batari bemererwa ariko nubundi haba mu makuru no mu biganiro bya buri munsi hari icyumwe gishobora gushyira nta nkuru y'umukandida ariwe wese cyangwa ngo avugweho mu buryo runaka ubu cyangwa ubundi hari mu by'ukuri busanga nubundi umukandida uvugwa hari babiri cyangwa umwe mbese ugasanga ukibaza si abanyamakuru bacu
Ildefonse ikibazo cyawe kirumvikana ariko mu gihe komisiyo y'amatora itaratangaza burundu abakandida bemerewe icyo gihe nibaza ko abanyamakuru utabashyira mu makosa tuzatangira kureba uburyo batangaza iyo liste ntakuka yamaze kujya hanze urakoze cyane bwana Robert Mugabe ikibazo kijyanye na social media ningaruka amakuru agaragara kuri social media ashobora kugira ku makuru dutangaza ibyo Kasim Kayira yaravuze wowe wabivuga iki
ndacha anga ari mwe ibintu bitatu ushaka kuvuga ikintu cy'ambere ni ukuvuga n'akazi k'umunyamakuru ko gutangaza amakuru ibintu by'umunyamakuru gutangaza amakuru ntabwo ari uwenyine ugifite ubushobozi bwo gutangaza amakuru gusa umunyamakuru agomba kugera ku rundi rwego mu rwego rwo gutangaza amakuru kugaragaza ngo hano ibintu byabaye gutya muri social media icyo bakora bashaka gufata amafoto n'akavideo bate hano ibintu byabaye wowe mbere yuko uva tuvuge ndio uva za Nyabikenye ndavuga za Gitarama iriya Muhanga kugira ngo ugere i Kigali ugere muri Newsroom ukora isesengura ry'inkuru yawe uyitangaza ibyabaye aho ngaho ugasanga harimo ikibazo so hakagombye umunyamakuru agomba kumenya yuko agomba kuzana ibyo abandi bose batareba ibyo abantu bose batare abantu bose bisaba ubuhanga yuko hari ibyo wabonye abandi batabonye yuko wazanye details cyangwa se sinzi ko nakwita details mu Kinyarwanda wazanye
inkuru yawe igomba kugira
umwihariko abantu bari busome bakavuga bati ya iyi niyo nkuru twari dukeneye aya ni amakuru y'ingenzi kutubwira ko ibintu byabaye ibyo nibihagije ahubwo tubwira uburyo byabaye bite byageze bite n'iki gishya gihari n'iki gituma inkuru yawe iba inkuru igatandukana na post zo kuri social media yewe rimwe na rimwe numva ego turakompitinga nazo ariko ntabwo tugikompitinga nazo muri breaking news ariko ntabwo tugikompitinga nazo muri hard news kumva niba umukandida agiye kuvuga imigabo n'imigambi ye bishatse kuvuga iki kuvuga gusa ngo uyu mukandida yavuze iki n'ibihagije ahubwo niba avuze yuko azatanga ubwisungane urugero ubwisungane bwo kwivuza ku banyarwanda bose ibyo bivuze iki ese andi bivuze iki kuri budget allocation ayo mafaranga kuko amafaranga bose n'ahandi bayakura mu baturage ayo mafaranga ni ukuvuga aya azatuma habaho iyo social protection ikaba muri social care yuzuye hari ahandi azakata ayo mafaranga aho yari kujya muri bije akayajyana aho ngaho azakata hehe
Robert Mugabe umwanya utubanye muto cyane ndibaza ko ibyo uvuga ari na bya bindi Christopher yahereye avuga ko dukeneye gusesengura amakuru dutanga kugira ngo dutange inkuru yuzuye kuba dusoma cyangwa se kuba dukurikira ku maradio n'amateleviziyo
ariko ibyo nibyo nabandi bakandida baracyikingeranye mu byumba nabwo turabashaka tukababura telefone zabo nibazitaba ubwo rero nabwo twebwe ibyo Kayumba yavugaga ntabwo tuzajya gushakisha umuntu mu cyumba cye mu cyangwa aduhereze amakuru kubera ko turi inshuti magara ye abantu bajye ahagaragara batangire kutubwira imigabo n'imigambi yabo
urakoze
komisiyo itari yemerera abantu ariko abemeye bamwe cyangwa se n'abandi batari bemerwa ntibatubwire ibyo bahagarariye
urakoze cyane Gonzague Muganwa wavuze ko murimo kugerageza gushyira hamwe ibikenewe cyangwa se imirongo nakuka abanyamakuru bakwiye kugenderaho muri iki gihe cy'amatora no kwiyamamaza Kasim Kayira yavuze ku kibazo cyane gikomeye cyane muri iyi minsi kijyanye na social media n'ingaruka igira cyane cyane mu mitarire y'amakuru. Mwebwe icyo kibazo mukibona gute, mwiteguye gute?
Nibyo koko namwumvise ku radio icyo kibazo no mu mabwiriza aha turimo gutegura harimo yuko abanyamakuru bagomba kwirinda ikintu bita fake news, amakuru mpimbano. Nawe ari ibintu byari bisanzwe bihari ariko muri iyi minsi bihenze cyane, hari igihe cy'amakuru ashobora guhura n'iyo nkuru itariyo ariko yageze ahantu henshi kuri social media. Ni ikintu cyane cyane abanyamakuru bagomba kwitondera muri iki gihe cy'amatora, ahubwo akaba itangazamakuru ry'umwuga ariko umurongo wo gukosora ibyo byose bijyanye n'ayo makuru y'imimbano. Ikindi ni uko ubundi umunyamakuru uri kuri social media ufite izina, umurongo wawe cyangwa handle yawe ni kwa urubuga rwa Facebook cyangwa Twitter, abaturage bawufata nk'ikintu gikomeye. So ni ukuvuga ngo umunyamakuru aba afite inshingano y'uko nawe ibyo yemeza cyangwa ibyo ashyira ku rubuga rwe rwa social media agomba kwakira ibintu biri ukuri, kubera ko abaturage babifata kuruta ibyo umuturage usanzwe aba yashyizeho. So ni icy'ingenzi tukaburira abanyamakuru kuzibandaho cyane muri igihe cy'amatora. Ariko ari ikindi hari umuturage wahamagaye nawe namwumvise avuga ngo bamwe ntabwo arimo kubura mu itangazamakuru. Icya mbere ni uko ubu ngubu hari itangazamakuru ryinshi cyane mu gihugu, ku buryo nibura umukandida abuze umwanya kuri radiyo runaka hari kandi amaradiyo arenga 30 umuntu yatanga inkuru. Hari itangazamakuru interineti birenga hafi ijana, amateleviziyo ubu ngubu yabaye menshi n'igihe ku buryo wasangaga n'abakandida.
Gonzaga Muganwa ndibaza ko tumubuze kuri telefoni. Christopher Kayumba, turi hafi kugera ku musozo w'iki kiganiro, nk'ubutumwa cyangwa se impanuro waha abanyamakuru muri iki gihe bitegura gukurikiranira hafi ibikorwa byo kwiyamamaza ndetse n'amatora ku itariki ya kane z'ukwezi kwa munani, izo mpanuro ni izihe?
Urakoze Ebi. Impanuro ziri mu buryo bune mu magambo make. Cya mbere, social media ntabwo ari kikiri ikibazo. Twari tuzi ngo ni ikibazo, ntabwo ari ikibazo. Ari amaradiyo, ari amateleviziyo, ari abanyamakuru ku giti cyabo nk'uko Gonza yabivugaga, nabo bafite uruhare kuri social media, bayikoreshe. Na Ildefonso wa Gitarama nawe ayikoreshe, n'abariya bakandida nabo bayikoreshe, ndetse bagiye n'abavugira kuri social media. Cya kabiri, abanyamakuru bagomba kumenya akazi kabo ko gutanga itangazamakuru karaganisha he? Karaganisha ku gutuma u Rwanda ruba muri demokarasi, abaturage batora bamaze kumenya icyo batora, ni uguteza imbere demokarasi, ntabwo ari ibintu byo gukina. Cya gatatu, itangazamakuru nako amatora ntabwo ari ikintu kiba utagiteguye, ntabwo ari accident. Ni ibintu bitegurwa, tumaze imyaka tuzi yuko tuzatora mu kwa munani. Muri iki gihe bakabaye bariteguye, ubu hari ibintu byo bita media convergence. Itangazamakuru ry'ikinyarwanda narishize ntabwo rimeze nk'iry'ubu, bakabaye bafite social media handles, bakagira ibyandika, bakagira ibivuga, ibikoresha amajwi, ntabwo ari ibyo kugira. Rero ibyo hanyuma cya nyuma bagomba, nk'uko na mushuti wanjye Robert Mugabe yabivugaga, ubungubu aho ruzingiye ni itangazamakuru risesengura ndetse rinacukumbura, nibyo ritugaragariza abiyamamaza ni bande, ndasoreza kuri kintu aya matora y'umukuru w'igihugu ntabwo azamara ibyumweru bibiri nk'uko Mugabe yabivugaga, ahubwo ni ibyumweru bitatu. Nibaza rero yuko ari byiza yuko abanyamakuru bamenya amategeko bakayakurikiza, ndetse bakanamenya n'amabwiriza yabo banitoreye bakayakurikiza. Naho ubundi bya social media ntabwo ari ikibazo, buri muntu ayifiteho uruhare.
Urakoze cyane Christopher Kayumba. Bwana Robert Mugabe, ni iki mwifuza ku bakandida kugira ngo mworoherezwe mu kazi kanyu?
Ni ibintu bigera kuri bibiri mu magambo makeya. Badereza icyo nakwita accessibility, ni ukuvuga uburyo bwo kubagera mu buryo bworoshye.
be kudukomereza nabwo abakandida hamwe n'abanyamakuru nabwo ari abantu kandi nabwo tugambiriye kubandika amakuru mabi oya ahubwo tugambiriye kugira ngo tugeze abanyarwanda tubageze amakuru aturuka ku mukandida ibyo buri mukandida ahagarariye ibyo ibyo ari byo n'ibyo n'ibitari byo icyakabiri nakenera nuko komisiyo y'amatora ikora ibintu byayo vuba senyikira igitutu ariko ijye ifata umwanya wo kwemeza abakandida nakuka habeho n'igihe kirekire cyo kwiyamamaza ibintu by'ibyumweru bibiri cyangwa bitatu ntabwo ari byo Kayumba yakoze kunkosora ko ari ibyumweru bitatu ariko sirurumba mu byumweru bitatu ugera mu baturage ushaka amajwi mu baturage bamwe batagatize batazi gusoma no kwandika ariko ari abaturage ugomba kububakamo icyizere kandi ugomba kuvugana n'itangazamakuru ugomba no kumobilizinga amafaranga ugomba gukora hirya no hino ibyo byakorohera umuntu ufite ishyaka rikomeye ariko abakandida bigenga bimwe bishobora kutaborohereza
ibyo
rero icyo navuga ni iki komisiyo y'amatora yoroshye irebe uburyo ibintu bimwe biba flexible niba ari n'amabwiriza amwe bagenda bayoroshye abakandida bahabwa igihe gihagije ndetse n'ibitangazamakuru bikora akazi kabyo kandi sinavuga ngo ibinyamakuru byirinde bitabogama ni inshingano ntabwo ari ibyo kubasaba ahubwo ni ukugira ngo abantu bakandida itangazamakuru n'abanyarwanda twuzuzanye ku nyungu z'iki gihugu
Urakoze cyane Robert Mugabe ni umuyobozi w'ikinyamakuru Great Lakes Voice gikorera mu Rwanda. Nshimire kandi na Dr. Kayumba Christophe ni umwarimu w'itangazamakuru muri Kaminuza y'u Rwanda. Dr. Kayumba wakoze cyane kuba witabiriye iki kiganiro.
Wakoze cyane Dirwema kudutumira kandi n'ubusanzwe dusanzwe tuza iyo mwadutumiye.
Urakoze cyane. Mu gusoza Gonzaga Muganwa hari bimwe mu bibazo Robert Mugabe yaravuze asaba ko bakoroherezwa kugera ku makuru cyangwa se ku isoko y'amakuru mu bakandida. Mwebwe nk'urwego ruhagarariye abanyamakuru mukora iki mu masegonda 30?
Abanyamakuru batagira vuba vuba ariko tukomeza gukora ubuvugizi kugira ngo hagare uburyo abanyamakuru bajya kubakandida bose icyambere nuko babanze bakabona ikarita ibaranga itangwa n'urwego abanyamakuru bigenzura kugira ngo na wa wundi itangwa umwanya kubera ko abakandida harimo n'umukuru w'igihugu bivuga ko porotokoli itazavaho ariko hari uburyo baganira ibinyamakuru bigahitamo ibinyamakuru bizajya gukurikirana umukandida runaka ahagiye hose muri kampani ibi ngibyo byose bizagenda neza
Gonzaga Muganwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda ndagushimiye cyane kubwa kanya waduhaye kugira ngo tuganire wakoze cyane nshimire na Robert Mugabe umuyobozi w'ikinyamakuru Great Lakes Voice gikorera mu Rwanda Robert Mugabe wakoze cyane na
wakoze kunumvira nk'ibisanzwe wakoze cyane kubwa iki kiganiro n'ikiganiro cy'ingenzi
urakoze cyane nshimire na Kasim Kayira waducitse kuri telefoni ni umunyamakuru wa televiziyo Azamu yo muri Tanzania akaba ashinzwe gukurikiranira hafi amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bwana Kayira yanakoreye radio mpuzamahanga y'Abongereza BBC na televiziyo y'u Rwanda nawe turamushimiye Christopher Kayumba nawe wakoze cyane kandi mugire umunsi mwiza Nshimire Engineer Sule wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, nshimire inshuti mwese mwari muduteze amatwi, nshimire Fatuma Almasi Kalala wadufashije mu buhanga bw'ibyuma muri studio ya Karindwi i Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.